Wasirika songa tewalina musango Wakanibwa ekifo mu bantu bo Ulwange wafuke chikolimo
Wafuka www.mp3ugandanmusic.com